Eyo nga tuvuddeyo ku bantu omunaana abasunsulwa okuvuganya ku ntebe y'obwapulezidenti wa Uganda mu kalulu aka 2026 akabindabinda, abamu ku bo ebyokunoonya akalulu si bibaliko, baabiggyamu ddenta olw'ensonga ez'enjawulo, nga newankubadde bano baalaga obuvumu nga bagenda okwewaayo okuyigga akalulu awo nno balyoke basiga okulula Pulezidenti Museveni mu buyinza. Omu ku bano ataloyise nnyo mu kakuyege ye Frank Buliira Kabinga, ng'ono nno kinajjukirwa nti yeesimbira wansi w'ekibiina kya Revolutionary People's Party, era ng'ono ebbanga lyonna talabiddwa nnyo okuva kakuyege lwe yatandika ng'agenda mu maaso n'okupeerereza Bannayuganda. Ono nno asangiddwa ku yafeesi z'ekibiina kyabwe e Mengo, n'ategeeza nti ebbula ly'ensimbi kye kimu ku bimulemesezza okugenda mu maaso n'okuyega abalonzi okumulonda nga bwe yali ateeseteese. Ate waliwo n'ensonga endala z'agamba nti zino zamukolebwako mu ngeri etali ya bwenkanya, era nga bino bye bimu ku ebyo ebimulemesezza okugenda mu maaso n'okunoonya akalulu nga bwe yali akitegese.
Emmotoka olumu tebaawo ne mbagamba mu mulemu, kubanga nzikiriza nti obukuumi okusinga buva eri Katonda, ate siri muntu wa showbiz nnyo. Olumu bagamba ne bawumulamu, olumu ne tutambula ffenna ku trail bwe tuba tulaze. Sente zaffe nyingi zaakwatibwa, twalina konteyina ya t-shirts ezaali zive China, konteyina yakwatibwa, twalina accounts ezaali freeze ezange n'ezabannanga abamu betuli mu struggle eno. Nina kampani ya FB Con South Africa nga head office zaffe ziri South Africa.
Kyokero n'agamba nti ekyokukyusa obukulembeze ne mu wiiki emu asobola okituukiriza, ate nga mpaawo nteekateeka yonna gy'ataataaganyiza ku bitambuza eggwanga. Era n'agamba nti akyali mu reesi, tali mu byakusaaga.
Abamanyi bamanyi nti wiiki emu nze mmala okukyusa equation ya Uganda, ate nga wekigenda okubeera nti tusobola otuuka ku kulangirira akalulu nga ne waba byabakama akolera Museveni ng'ayina okunnangirira. Kati ekyo kyekibadde kibulayo y'ensonga lwaki naga tetwagala kuwononera Bannayuganda biseera, badde mu kalulu abantu bakole crowds ate tutuuke ku last minute tubagambe buli omu akubagize munne, buli omu agwe munne mu kifuba. Efujo eriri mukole bwana ddala ku boludo oluvuganya litegeeza kinene kalulu ka 15. Emabega unalabako ku presidential advisor mchala jeno Narweiso nga agamba abantu nti yali kumukutu ogumu nti abalowooza nti mujja kujja ku polling station mumala okulonda mutuulaawo mulinde kajja bajjuutuka, ogenda okulonda londa va ogenda. Ekintu ekyo such taking for granted.
Wabula ono yali asemba okuwulirwako ng'ayogerako eri Bannayuganda ku lunaku olw'okumusunsula, era buno bwe bubaka bwe yategeeza eggwanga.
We are standing on federalism. The biggest problem of our country is the system of governance. Even if Mr. Museveni goes tomorrow and we have another president remaining with the current decentralization system, we shall not have any change at all.
Eyo nga tuvuddeyo yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga omulala ng'ali ku kadi y'ekibiina kya National Peasants Party Robert Kasibante, abadde mu disitulikiti ey'Kabucholwa awamu ne Kwania kw'ossa ne Bukwo ng'agenda maaso n'okumatiza abaayo okumulonda. Abeena abasuubizza nti agenda kuteeka essira ku by'obulimi awamu n'ebyenjigiriza, ssaako n'okukakasa ng'alwanyisa obwavu ng'ayita mu nkola ey'okuwa abavubuka 2,200,000 buli luvannyuma lwa mwezi, awo nno kibayambe okwetandikirawo emirimu balekerawo okucopa.